Yeah, the Black Urban Crew. This is DJ Africa. Big up my promoters, Ayman Sraj and Lady Zubeda. Complex Studios, Dr. Kaunda. Penzi langu siyo wongu, roho yangu inakupenda. Penzi langu siyo wongu, roho yangu inakutaka. Penzi langu siyo wongu, roho yangu inakupenda. Penzi langu siyo wongu, roho yangu inakutaka. Walisema mambo mengi juu yako, lakini mimi sitajali hata moja. Walisema mambo mengi juu yako, lakini mimi sitajali hata moja. Watu mengi na mambo mengi nimesema, watu mengi na mambo mengi nimesema. Watasema watachoka wanyewe, lakini sisi tutasonga. Watasema watachoka wanyewe, lakini sisi tutasonga. Pati yako siyo yangu, kwa kweli. Pati yako siyo yangu, kwa kweli. Penzi langu siyo wongu, roho yangu inakupenda. Penzi langu siyo wongu, roho yangu inakutaka. Penzi langu siyo wongu, roho yangu inakupenda. Penzi langu siyo wongu, roho yangu inakutaka. I really, really wanna love you forever. Please come and show me your emotions, my baby. Please come and show me your emotions, my baby. I really wanna see your feelings. I really wanna see your feelings. I'm gonna take you to my papa. I say, I'm gonna take you to my mama. I say, I'm gonna take you to my papa. I say, I'm gonna take you to my mama. Penzi langu siyo wongu, roho yangu inakupenda. Penzi langu siyo wongu, roho yangu inakutaka. Penzi langu siyo wongu, roho yangu inakupenda. Penzi langu siyo wongu, roho yangu inakutaka. Mandera, mandera yo, mandera yo, mandera, mandera yo, mandera yo, urupiri kalanga se, mandera yo, urupiri kalanga jose, mandera yo, mema jo midiri iya, madibi, mema jo midiri iya, madibi, adela midiri jonia, azi, aila no tono midiri jonia. Azi. Ha, adu DJ Africa bekwea. Bomuke, erenge mifika. Penzi langu siyo wongu,
siyo wongu.
Roho yangu inakupenda. Penzi langu siyo wongu,
siyo wongu.
Roho yangu inakutaka.